Didi dem solo purchase a share.
Yo, la 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 la, lololila.
Hey yo Kenny,
tu wala kupongeza na isi wetu Mama Samia Suluhu Choir. No tufanyia Tanzania yetu mibadiliko. Atuna kupongeza na isi wetu Mama Samia Suluhu Choir. No tufanyia Tanzania yetu imibadiliko. Flyover tunajivunia, eleli mpya tunajivunia, barabara zisopitika loe zinapitika. Wana Tanzania kama Ulaya, yani kama bede. Oh Tanzania kama Ulaya, oh kama bede. Hey Tanzania kama Ulaya, oh kama bede. Mama Samia mashine, Majaliwa mashine, Filipo Mpango mashine, yani mashine. Tanzania kama Ulaya, yani kama bede. Tanzania kama Ulaya, oh, kama bede. Jambo la mama, jambo letu. Jambo la mama, jambo letu. Jambo la mama, jambo letu. Oh, yeah, yeah. Oh, Tanzania kama Ulaya, Tanzania kama mbele. We Tanzania kama Ulaya, we Tanzania kama mbele. Wakuwa mikoa mashine, wakuwa wilaya mashine, wabunge mashine, madiwani mashine, Mama Samia mashine, rais wetu mashine. Twende 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 twende, Mama Samia anaupiga mwingi, na maendeleo na yapo mengi. We ajira oh, zipo nyingi, paka miradi tena iko mingi eh. Mama Samia mashine, mawaziri mashine, Mama Samia mashine oh, Mama Samia mashine. Kama Ulaya, Tanzania kama Ulaya, Tanzania kama bed, yani kama Ulaya. Kofi moja kwa Mama Samia, kofi moja kwa raisi wetu, kofi moja kwa Mama Samia, kofi moja kwa raisi wetu. Mikono juu, mikono juu, wee yeah. Anaitwa producer Kenny. 20 Where?